kulan ka ay ugu yimaadeen shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Minneapolis ayaa waxa ay ku qaadaadigayeen sidii ay iyagu marka hore isku baran lahaayeen kadibna ay ku ogaan lahaayeen wanaagga iyo howlaha ay u qaban karaan dadka Soomaaliyeed ee ka mid ah bulshooyinka ay u shaqeeyaan. Israah Axmed Haaji ayaa sharaxayso sida uu ku yimid kulankani.
Kawar oledan Sacaad Cabdi baa ku qorshaysay.
Marka ujeedadiisu maxay ahaa?
Ujeedadiisu waxay ahayd inaan isku imaano, isbarano, kulligeena waxaa ka shaqeynaa department oo kala duwan, soo nagu adag tahay inaan ogaano qofka kale shaqadu qabanayo. So haddaa isku imaano waxaa ogaan karnaa waxyaalaha dhacayo, shaqayaasha la qabanayo, iyo sidaas ku caawin karno.
Sidii aad maqlaysay ba Sacuudi Cabdi oo soo abaabushay ayaan weydiiyey waxa ay dhalinyarada yaryar ee iyagu aan shaqaalaha ahayn ka dhex qabanayeen shirka.
I hope so, because hadafkan ay college high school ku jiraan markaa markay arkaan dadka oo miiska la fadhiyaan oo work for the mayor that had all of us are, some of us are attorneys, some of us have master's degree and been with the city for years. I think I hope they get inspired. I hope that they can say that, you know, but I can do that. And that's my mission, inshallah.
Abdifita waa wiil daayar oo ka soo guuray magaalada Seattle ee gobolka Washington, waxaana uu sharaxayaa farqiga u dhexeeya Soomaalida degan Minneapolis iyo tii uu isagu ka yimid.
Walaal wax badan ka jira, ani xataa Seattle deganaa markaa Mareykanka imaanay, Seattle kusoo deganay Minnesota, waxaa u imaaday inaan iskoolka field dhameystiro, law school inta u imaaday, shaqaa inta ka helay. Marka labada meel marka isku fiiriyo, Seattle waa meel oo mutaqaana oo aniga home ii ah oo meel aan jeclahay waaye, laakiin Somali community gaar ahaan marka loo fiiriyo meeshaan isku duuban yihiin dad waxaa joogo oo meel ka sagaay ha ahaadaan dad oganaasada ah, dad ah oo politicians ah oo highest officers mutaqaana loo doortay oo community gumeyn u doorteen, iyo anaga oo kale oo shaqaala ah magaalada ka shaqeyno oo xafiisyaal u fadhino dadka community-gaana iyo shacabka oo Minnesota u shaqeynayno. Marka meelaha kale markii la dhaho meelaha kale ee Soomaalida ee degaan marka la isku fiiriyo uma maleynaa Minnesota inay gaari karo.
Waa tan Ifraah oo sharaxaysa waxa ay dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare dhigta ee shirka joogay ay ka faa'iidi karaan aragtida ay arkayaan dad Soomaaliyeed oo iyagu u shaqeynaya dowladda hoose.
Shirkaas waxaa igu keenay waddanka Mareykanka markaad degan tahay xoogtaatid waxbarashadaadii ama high schoola noqota ama jaamacada ka baxdeed, hadhowtii markaa shaqo raadinaysid marmar waxaa saaraysaa xoog shaqo oo micno lahayn maaha, lamse shaqaya yarkas waxaa aaminsan tahay shaqada adiga jeclaan laheyd inaad dad oo adigoo kale oo meesha ka shaqeynin, sidan waxay ku xijeenaysaa inaa shaqo oo fiican inaa xoog saarin, laakiin hadaa aragtid qof adiga ku eeg oo isku wax soo barteen isku dib soo marteen way kugu fududahay inaa aragtida dhahdid okay, qofkaas haduu shaqadaas qaban karo anina waa qaban karaa. Meeshaadna Mareykanka waxa waa connection ka haysatid, so dadka haday ogaan Ifraax oo meeshaas ku shaqeyso reference ku siin kartaa, waxaday noqoto caawiska interviewga, haday noqoto shaqada buuxinta, you know, waxaasu kale haday kugu caawin karto, then waxaa isdhahaysaa qof oo ku eg oo dadkaagi ee facaawis saxoogaas waa sii saaray shaqadaas.
Shaqada dhalinyarada ay isugu timid dowladda hoose ee Minneapolis oo iyagu isbarasho iyo aqoon weydaarsiga isugu dastaday ayaa waxa ay aada u dhiraandhiriyeen waxyaabaha ay isla qaban karaan, inkasta oo aanan wada xasuusnayn kaalmihii ay kala hayeen, haddana waxaa ka mid ahaa dad u shaqeeya ciidanka booliska oo isugu jira askar iyo weliba qaar dad cadaa oo shaqaalaha kale ee ciidamada amniga ah. Sidoo kale waxaa ku jiray qaar u shaqeeya siyaasiyiinta sida xafiiska duqa magaalada iyo goobaha fulinta ee ay degmada hoose leedahay. Jaamac Boole Jaamac, VOA, Minneapolis.